yande joni wittani min tawi sappo e je studio kalangu habaruji e folfolde. Kori jañalle mon Sumana Amadou jangantan on habaruji ɗi e nder koye habaruji ɗi fedde hawje toonde sigila ko darto pattu gatte do filla jeyde ko nokkuje joƴƴinama keñan ɗo ende ministére hawjin demal e durgol. Nonni karn loore mawka nonni ko ƴewa himɓe kanjum hippitama dow lawol ƴiwde Agadez yattoende arlitte kanon fe e goto nawnaki fe e goto mayayi. Eɗey filla ko darto hande en yewtere meɗen ni en kalan do sigilaji gonɗo gaɗe ɗo filla hijjore hitande hikka wakkati bindol inɗe ɗen dan no ɗonno mabɓe en nana hoorejo ko haal dow majju. Abdoulaye Razak Issoufou Alfaga o wonno ɓi leydi Niger latiɗo gaɗo hono ndendor taikondo kennoɗo jamako kañum woni ko heɓi hande nde konno jamako manggu sanne e dow keddi yimɓe latiɓe ɓe taikondo duniyar ɓurɓe wawdeɓe kiloji mu en teddir kam ɓuuri kiloji hono capanɗe jeetati e jeɗɗi subaka enda woni ko durugo waɗi o heɓi du kondan ni tamal darja manga ngal kanŋe ɗum du kondan wonno ko tamal anndegal leydi afrique heɓi hitande hikka o sakitara kinani duru dudde e fa neɗɗo leydi gabon mbiten o bama antony latiɗo kañum en ɗan heɓoye diidi jeena o heɓi sappo e jeegon dow muɗum caggal majjo ndumi nen andina o wiide keɓɓiɓe leydi niger ɗiɗo woɓɓe no won ton enɗan ka endu jaago capantati lewru ndu enɗan woni koɓe jahata ɓe naata kamɓe ɗe ndendor tawi kondo daren kamɓe ɗen yimɓe hono mabɓe hono yeruno Abdoul Kadir Bagna latiɗo kañum enɗan wona e dow himɓeɓe ɓuurayi hono ɓe jottaki kiloji capanɗe jeetati noonni fa hande du kondan ni suka debbo goto no wondema no wetta keyi bin usuf kañum du kondan ni naton e ley himɓe latiɓe yottaki hono kiloji capanɗe jeegoo ɗiɗi teddirka muɗum en jaago noonni. Mobilaji ko watto sappo to yettaji noon woni ko fawar joni ni so hisama ceede mum gaɗan millioji kemɗiɗi e capanɗe jeegoo e ɗiɗi franc CFA wonno ko subaka en ɗan ko fawar jondu kondan e cap sahel hokki yaade e fawar jondu kondan ni hono sarusi kaw jiɗo hono police ena mbiye direction mawɗum police leydi Niger mobilaji ɗi joyi majji fo yarata kena resowe e do police wonɓe do keeri hakkulleydi men Niger e leyɗe goɗɗe mota gota kadu kondan hokkoyta police ɓe jogi en ande woɓɓe nonni gokka du kondan yarte to nokku to kabaruji fo hawrte har filla ko darta police ɗen endan tati goɗɗi du konna yartaki hatan endan Agadez nonni fa wara jondu konna eɗo lawol goto ngo sekketine nanen hono contrôleur général police goto mawɗo mbiyeteɗo Souley Boubé ko haalani bandimi subaka o endan Adama Dawaji.
Min ɓeydan yettude fedde witende e cap sahel e ballaga ko wono aɗana gollirɗa min ɗe fedde e cap sahel nde no ɗon wadda ballaga mum fuu e ɓeydude ko gomnanti hawtade e sarusi policiji e wadde golleji muɗum no hanniri fuudu e durwidol e ɓiɗɗan bonɗaku loreɗi ɓe mballitirimin ɗi no jaaha mballoa sarusi domol leydi gam durwidol e bittilol himɓe yaade leyɗe tubakoɓe woɗi du ɗum ɓeydanan sarusi policiji biteɗo DSTO nder golle muɗum e ɓaɗade ɓiɓɓe leydi far ndenagu woɗi du ɗum ɓeydan ɗuɗal loreji amin e durwidol e waɗoɓe gacceji.
Nonni wontiri fawar joni hono fedde leyɗe dental leyɗe woɗe wiyeten union européenne kandu hokki leydi Niger ko watta milliardu capantati e jeɗɗi franc CFA ɗum du konna yeyette noon watto e ley filla ko darto hono ko wiyete beytilmani leydi Niger ndesa muɗum gañyade wallitowaɗu e kullantareji latiɗe kalisiji ko gollirte e nder hitande ɗum wona du konna hono feccere ko han tawe ɓe kokki hitande hikka nde ena duminaɗe sappo e jeɗɗi ɗeɗo ceed du konna koɗe kokkaɗe nato e goho fuginanna dow filla ndenago nder leydi Niger kañum e fande lawol sariyaji e jande e fawari jondu konnan jogade kalisi e fa hande nde tawrede du konnani tawe honno wawi tawe nden ene kayni hono moƴƴina fa woɗa no tawa du kan har filla cellal rewɓe cukaloyi e fa hande nde kono keƴolal guure e yaadu yesso demal e durgol. Nonni fawari jondu fedde goɗɗon yerno mbirnomin joƴƴinama kan kayerde enna nde joƴɗa kana keñan kayerdu hawjina waɗude sigila battu gaɗoyteɗo do filla jeygol nokkuje eno leydi nonde e muɗum ni ɗum du konɗan ni fedde nde joƴƴinama gam batte heɓa ƴeewa du konɗan ni ko waɗa duuɓi noga ƴaɓɓiɗɗi enɗan eko wawi sigilede yaade yesso waɗede nden ene kadi ɗum waddi ko bandimin yeyto enɗan mbiyeteɗo Barkissa Hamidou Idrissa o yewtide Djibo Bagna goto e hooreɓe pelle jingonoje filladdere moɓe duroɓe dow ko yiye majjum.
dans ses recommandations il est ressorti que effectivement
le ko winda wi'a dum holli ko dewtere hawjine filla remobe e durobe lati dalila gaddo himbe jodi kali fa mojjini huune fu ko darata jaya leedi meden e ko tawete der majje gonga himbe kebi to tawra jaccere do filla sigilaji do filla kawrul jawdi watteteni ko labi darnaadi din fu cingi kulle de du gadi ko pelle cingade gan tabbintina labi di kanji duudi kada sembe amma himbe no kani pama ko der beedari kebani no limte labi lamu leedi wotaadi gan tabbintinde no tokire do filla hawju no kuje meden e ko tawa der majje himbe pama du ko leedi Niger no tawa der leede Afrika arane miccitiide e ir labi di he bandu gada majjum leedi meden no wodi labi e are kewde bawde walliri himbe kawju no kuje en wodiri bani ko sa donna heppata ga himbe no giya ko fa warde hande wobbe no cialo fodu hakkune himbe on
do encore il y a des remises en cause on sent encore que les conflits sont pas terminés.
Non wonter sabu labi ko hoja dum fu hada denne ne kayno wodi denne fa warjo sen jeewi hono gaawaare ko wonna wade har fille ko dartu jeegol nokkuje dum ko na won har fille rewbe si jeewama kay en burden ne ka hedde sadorma on enda madan himma fatima kanyindu ko na goto e gado fotte bato nan ko halni bandin fa handen Bilkisu Hamidou Idrissa.
Le premier obstacle c'est au niveau des droits, c'est-à-dire en matière d'héritage.
Sadorna aranan dam tawa kana dar dun gandino wi ana deborona fecere ko gorko ronata ba fecere dedu degom e kebata dum dan no wodi wi obe debbo on no habbante dilla denne o hana ronude dum du hana gonga no hani himbe pama ko sadarnan dam no gonga o mo tawadu der ko wonno hada himbe yadu yesu to rewbe donata leedi rafike joron nyamdu heppata denne no hani himbe ceewa keba mosolo majjum der hawrine wa tene lewru décembre du to himbe kawrata kala du sadormaji di himbe tawda du filla leydi na gesse
pour l'intérêt des femmes aux états généraux qui auront lieu en décembre prochain.
Kenyan tan arlitni secrétaire général ministère hawjinde filandi yele yaadi e directeur be compagnie je ndian spen kany sen gambatte yaade tan yewoyde no sadorma ndian dan wontirton en nan gungu mohammed antani noddi subako préfet mo arlit nani ko haali e do majju.
Effectivement, il y a eu la
mission. Ngogano, ministre Kauji do Finlandiam o wadi jahangal nyaloma lasi e jetati biti do dum do batte sadorma mo nimbe boyno kala do filam dum ko boyno. Amma o sadorma kan woni rafindiam dum wadi wakati joni ko dum hebana mosola. Filla tachol ndiam wairi ndera arlet. Jondo ko woni dom kan woni domol to ndiam jabbetel. Dum do sarusi campagne ndiam on o yaadi ko dum hebanta mosola. Sadorma goto ko o kamoni filla gattol tuyoji ndiyam kam ko andudon gallure arlitti de mauni sanne joo dum wadi ko gollirde kewde yaade kampaniji lantarki hite dum torri do de kampani ndiyam biitedo sen o wi'i golleji majjun no don wade der ministere ko buri hewde dum hantama
o wonno nafana mayaldu prefet mo arlit. Hankende enda ni har yande jene jamma himbe Boko Haram kipiteke wuro Kabelewa nokkure itanaande himbe to jodi region mo Difano himbe ben enda ni be bi wakati himbe gardo enda garde kaborde hon himbe no gardo e kaborde ne be pettini do konna jabe den kambe be didon debbo e gorko ko be pettini jabe de himbe didon won ko may jokka dum wadna yon non kambe didon be himbe wuro ngo enda sappo e go wobbe do konna nawneke tiagal hono dun do nani fawar joni hono ala atalata odo wonno ko fa hande hono nyimbe jeddo jogibe kabore ka endu konna ngari tacci lawol hon to nokkurto kar witoto kar odo konna wonna himbe sappo dido no juwi to enda agadez no fay arlit kilo chapande jene e joy hakurma agadez e do wien nambi endo do chofol be tengol asolomi nene ne kadi konna ko be nangi du karo enda himbe enda be titi guneji mudu en be baray fe goto be nawnay fe goto dum wonno ko fawar jondu konna ni bandimin Musa mamman iluto endan agadez neldi en sede ko awjolor ka hali
ya un pont ko kisa
no kure pont biyetedo asolomi dombe pasimi hano kiloji la soji nay e sappo e joyi hedde he agadez no min jottori don sey gi himbe dido gom burti yeso am ibe jogi kaborde be pidi har am amma Allah wadi yaberde hebay kam sey darim jeddo gom kan endu burtowi no jogi kaborde be jami mi wada gada gada mi nanga lawul jeho ladde gom den nangumi lawul gul gam no tilsi he am min jeyi yeso sedda be burtin tawabe der lorde fu min sappo e dido be pi himbe be teti are mabbe be teti cede e telefonaji ba kolte himbe be jabbe
même vêtements même ils ont pris
caggal ɗum ɗon ni joni seyni garen e faware jonto kondan ni dow filla ko dartu latol bal ko waɗi ƴaɓɓi ele tewtol pelle ɓurtuɗe leydi Niger fa fedde AS fan kañum won ko heɓi jama ko hitande hikka pelle nayyi jiyaɗe e pelle sogueye leydi Niger kay heɓi nokkuɗi laɓo tataɓo e nayaɓo e joyaɓo. Ɗum waddi ko faware joni hannde nde en landa kiwiteɗo Souleymane Mohamed goto e himɓe haaloɓe dow filla kabaru pirto ɓalli nani ko o haali subaka o dow filla ko o yi no waɗi ko tawi pelle ɗe kañum ɓuuri.
Fed AS fan de waɗi bawɗe mum fuu de tittinkinake sanne nder pelle latoɓe balɗen fuu kayre ɓuri sigila lobbo. Ɗum ɗum waɗi ko gollal mayre no wooɗi. Pelle ɓorniɗɓe ɗe du goni no tokkodiri yaade kanƴe du goni pelle ɓurɗe wawde dow ko yaawi iɗe mbaawi kawri ceede ɗe ɗe gollirta ngam himɓe majje no joɓa ceede dekkaɗe dow mum'en fuu. Gomnati du no wallira ɗe ngam no woodi ceede ɗe ɓorniɓe ɓe ittante hitaane fuu ngam conñinol ɓalli maɓɓe. Kulle ɗe fuu gaɗi ko pelle ɗe no kegino pelle ɗe to du wakkati fuu no tawre rafike ƴoron ceede gollirteɗe faa jonke ɗe galana ni iɗe coƴƴoro gaɗa. Pelle latoɓe bal Nigelec e suni dep en kanƴe du Allah he balla ka kampaniji ɗi gonno gaddana ɗe ɗe galana ni iɗe keɓa yaadu yeeso.
Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji
ñande fuu dow studio kalangu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyyi e mintaji capannay e ɗiɗi e germare yande joyyi e mintaji capanɗe joyyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi.
Studio kalangu yaadu leydi Niger.
Non wontire andi ni joni ni hijjore wona ko woɗɗi sanne hijju hitande hikka. Ɗum waddi ko faware joni hon nokku to inɗe himɓe hijjoytoɓe wonno winde ɗon wiyama jokka e hiɓɓinama fa ombama. Ɗum waddi ko fa hande ni bandimin seyni Ayouba Kaka o yeeyi yeyde hooreje koho kam on fedde hawjinde hijjore umra leydi Niger haalanamo noyi wonto sigila on tawa sekkiti non nanon mbiyeteɗo Boukary Djibril hooreje koho.
Miɗen goni dow mum min mbaande kidi junngo dow ɗerewol e walloɓe amin jonkay ko horani min ni woni min nilda ɗum makka kamɓe ceede lanaji piiroji ɗin nden du warde jon himɓe ujunaji sappo e go'o woni ko windi koye mum no woodi winduɓe koye mum dey ɓe joɓay ceede woɓe hoƴude nimɓe wakkati fuu ɓen do miɗen godi himɓe hijjoytoɓe ujunaji ɗiɗo nden koƴudu nimɓe waɓɓe hijjore rawani ɓe umma kinana ujunaji sappo e ɗiɗo koy tande hikka nde do nimɓe godana ujunaji sappo e joyo e keme jeetato e capanɗe jeenayi e goho woɗi du bindol hoore mum nder agence uji darna kenana capanɗe tati lewru juin amma nde wakkati on witake min keppata no min mbatta ɗum do min kaldatanana e ɓe min golliditta ɓe makka ɓe ngam hawtade maɓɓe min darni wakkati o nin sitol fuu wala nder mum nde ɗum waɗi du pamom rafi pamral no naati caka agence uji ɗin tawi du kamɓe kay ɓe ngala ɓe paami ko no waɗa amma to amin nimsere fuu walalem gam bakegam min jiidi e maɓɓe min kaldi min pamri ɗum du ko waɗi nda windi jo hijjore goto sai nde fama sako windama fame du se windama sai min jeeya min ƴeewa le resirde amin ceede sako nimɓe foto joɓi ceede mum komin ndesani woɓe no hoƴe yoɓe hijjore ɓe do hembe fuu sappo gam min bittake ba haddi momin kandi on min bindanana himɓe ujunaji ɗiɗo tawi du himɓe ujunere e keme jeegon e capanɗe jeenayi e goho min kandi gam min godana abada dima momin cenniditta e campaniji lanaji piiroji ɗiɗi kam woni campani lana piiroa mo Niger kamɓe mo makka on min peccida e ma do hembre fuu capanɗe joyyi minen kam miɗen godi campani amin lana piiroa momin kaldi emum biteka Niger Airways iɓe godi du ɗerol maɓɓe kokkolɓe lawol jippade makka min keɓanana campaniji tati biɗi no jiɗi gollida e amin jonkay dekkugol jungo do ɗerol e campaniji ɗin kantan horani min ɗum do ɗo yaade sappo lewru juillet warowru ndu
dow ɗum woni ko habaru yimɓe fulfultiri. Assalamu aleykum mbaalo nde jam waali.